nipa kilanga, napangua gia na kupanga. We, na ujanja janja, ona kama unantua ushamba. Uman, napanda farasi, uman, nakanda chapati, analeta kitumbua breakfast. Manju manju mati, full compact.
Fly butterfly, come to my garden to die. When in your toy I'm a pins, you not shine. Boy, you're the light of my life. Fly butterfly, come to my garden, you're mine. Come, let me hug you, hold you tight. Niko pe mapenzi day and night. Shule nilifundishwa katenzi, sikufundishwa kuenzi. Hakuna somo la mapenzi. Baby, my baby, you drive me crazy. Na leo anarudisha chenji. Nanifundisha kupenzi. Nanipa somo na mapenzi.
Ndugu mtangazaji, pendwa mtazamaji. Kumpenda mtu ni kualikwa bila kadi. Na mposti na meshi na mwekea na tagi. Mtamaliza nyimbo imbaji, mtamaliza story wa shikaji. Ndugu mtangazaji, pendwa mtazamaji. Kumpenda mtu ni kujitoa kwa jihadi. Kwenye jua, kwenye mvua, mina kwekea gadi. Mina kupenda, I don't care, nana nae kujaji.
Fly butterfly, come to my garden to die. When in your toy I'm a pins, you not shine. Boy, you're the light of my life.
Have to break the door, let me fight your war. Yeah, I'm crazed for low, now I'm ready to go. Sina masoko bingo, and if you need anything, baby, you let me know. If I have to break the law, have to break the door, let me fight your war. Yeah, I'm crazed for low, now I'm ready to go. Sina masoko bingo, and if you need anything, baby, you let me know. I got you.
Boy, you're the light of my life. Fly butterfly, come to my garden, you're mine. Come, let me hug you, hold you tight. Niko pe mapenzi day and night.
Touch, 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 touch.
Take five now.